doorashadii guud ee Kenya ee ka dhacday dalkaasi ayaa haatan codadkaasi tirintoodu ay ka socotaa waddanka. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee cod bixinta maanta maxaa khadka waxyaabaha ku soo kordhay yihiin? Waxaa khadka telefoonka si toos ugu jira wariyaha VOA ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed. Qadar, bal soo dhowo si guud sawir naga sii tirinta codadku sida ay haatan u socoto.
Tirinta codadka doorashadii shalay ka dhacday Kenya ayaa si xoogan u bilaabatay safkii dhexe ee xalay. Ilaa iyo hadda tirintii ayaa weli socota, inkastoo labada musharax ee kala hogaaminaya labada xisbi ama labada isnahaysi ee ugu waaweyn ee doorashada ku loolamaya ee William Ruto iyo Raila Odinga ay codadka ilaa iyo hadda la tiriyey ay yihiin ay aad isaga aad dhow yihiin oo aada moodo in wax yar uu hadda ku sarreeyo William Ruto, laakiin waxaad moodaa in labada musharax ay aada isaga aadan yihiin oo marba uu mid hormarayo maadaama tirinta codadku ay weli socoto. Marka weli lasma dhihi karo natiijo rasmi ah oo dhinaca kala horeynta codadkii Kenyaanku ay diisteen ayaa jirta, laakiin maanta gelinka dambe ayaa aada loo filayaa in codadka soo dhameystirmaan oo natiijo rasmi ah ay kasoo baxdo cidda sida rasmiga ugu horeyso tirinta codadka. Meelaha qaar dibudhac ayaa jira maadaama roobab iyo dhinaca farsamada qalabka technicalka dhibaato ka taagan yahay oo soo gudbinta tirinta codadka. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa banaan ee Kenya, Wafula Chebukati, oo xalay hadlayna waxa uu sheegay in natiijada rasmiga ah ee ay ku dhawaaqaan guddiga doorashadu ay tahay midda ay tiriyaan xubnaha guddiga ee jooga goobaha ay dadku codadka ka dhiibteen inay tahay natiijada rasmiga ah. Marka saaro si guud weli waa ay socotaa, saaka weli tirintii ayaa socota codadka.
Cabashooyinka meelaha qaarkood tartamayaasha ay soo gudbiyeen maxaa la filan karaa?
Inkastoo weli aysan jirin cabasho rasmi ah oo ay sheegeen guddiga doorashooyinka oo ku aadan qaabka tirinta iyo qaabka ay weli wax ku socdaan, laakiin waa la fili karaa in cabasho ay dhacdo maadaama de tartanku uu yahay mid aada u adag. Waxaa sidoo kale dhinaca kale barbar socda sahray tirinta codadka kale ee xildhibaanadii golaha baarlamaanka, senatarada, gobnarada ama barasaabyadii ismaamulada, golayaashii deegaanka. Marka kulli weli natiijo rasmi ah oo hadda lasii sheegi karo ma jirto, laakiin way socotaa weli natiijada rasmigana maanta gelinka dambe ayaa la filayaa in ay soo dhameystirmaan oo natiijo la ogaan karo, la qiyaasi karo xaalka in xaalka uu u jeesanayo in la helo.
Waa hagaag. Aad baad u mahadsantahay Qadar Maxamuud Xareed, wariyaha V O A da ee magaalada Nairobi ayuu kaasi ahaa.